Abanomona ngicela nibalahlise amaphenzi wami ngicela niwasondeze bengisacela ngikhulu